kwetu Tanzania. Wachezaji we hodari, watoe wa kuotea, tuyapata yo mazuri, yale yenye kuvutia. Twafa wahiki ukweli, mengi wanu tupatia. Simba ni timu mahiri, hapa kwetu Tanzania. Mbao namba wazi, timu namba wazi, mashabiki wengi, timu baba ya. Chachari, hakuna kama Manula, wabeki wale hodari, Kapombe na Shabalala, winga wasuna dosari, Miksoni hata chama, na mafuadi hatari, Kagere na boko pia, kipa alo machachari, hakuna kama Manula, wabeki wale hodari, Kapombe na Shabalala, winga wasuna dosari, Miksoni hata chama, na mafuadi hatari, Kagere na boko pia, mbao namba wazi, timu namba wazi, mashabiki wengi, timu baba ya. Mbao namba wazi, timu namba wazi, mashabiki wengi, timu baba ya. Mama katuambia tuende, tuende leo, tuende tukashangiri. Shangirie Simba leo.
Mama katuambia tuende, leo tuende tukashangirie Simba leo.
Na wewe na mimi tutaipata wapi timu kama Simba? Shabiki mie,
oh, shabiki mie,
we timu ya Simba shabiki mie.